studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sikrabe ono jam min joti on kala do bodon tawede le malifu e mangal mudu Umar Waygalo kanyun jodi do mikroji dido kanko noddete do Philippe Dambale won to boggi jambe to sembe kabaruji dimin jogini on do anni hollitindi wiide armée o hebi duubi chapande jogom e go o leleedi di dum yambinama bete hande du le nokko kanko lamid lama hakkunde jowi wattu joni wombe bi cinnindin hono kabaru on denago leedi malindi o wori komin dartata wattu jono yalla hono jam e deejere hani wartir le nokko fu e mangal mudum yewteddu yalla hono mangal pade be kan sakirede tatti di fu non jamar wonde leedi di hollitindi do ngara famtade dum kan Cameroon 2021 jaga bulle 8e de finale wattu jonata be jogito ngalu kasena on garan famtade do e journangal di wonno sembe kabaruji dum jogini on do di bismillah modon e herade kanko president Lamid Lam hakkunde jo Assimi Goita Kenyo o fewte bibbe leedi Mali di le majjo wi wombe bi cinnindini kalde le kawral ko ayri bangal rende jamarde kanye rende jawlele mude yiro kabaru jo hokki dum le 20 janvier dum won yituma wuri armée o leedi meden di kaw halay wattu joni hebbe gondi e cinnindinde ngal do kalde le kawral o halaydu yalla hono golleji di fu ngorri ton dum e tawede fo wi armée o waran fabirede ko ayri bangal kaborde kanye ekintinere fabbe jeewa faande no be kan fewterde waybe leedi di fa kebe famtar kedden Ousmane nyali budi
le halaji mako horeju mawdo larme meden holi tv de wadan e bodo mudum fu yagol yeso gundan militaire en mali kanya daranad no bawirta berade fa gasa le nukuje de horeju lam hakunde jo holi tv de kasen lam o an wuddi e wadde bawde mudum fu yalla lamu militaire en ana golliran haneri yalla ana kabo fa gasa colonel Assimi Goita wi wadan e bodo mudum fu yalla mangal paden leydi meden di ana darano ngutum ba ku mayri fa dun lato hokki tajaral wiide kabaruji di yewtete yalla militaire e mede ana keba kaborde fa gasa no mbawite daranade denagu leydi mendi hebugol kake kaborde kabirtede do e leifu e beedugol habotobe fa yotade janginende dum ben don fu horeje leydi o holitiwide daranete le hala mako colonel Goita halidu hala yewtugol kabaru jogaji ndewra di cinnina bangal militaire en kanye sinnugol kabaruji godi mbawdi wadde fa himbe mali keba denagu kanye e jawdele mu ben horejo lamu hakundeji o yetti joji gol soudu l'école kumenidu daranade habo dum ko fawi do kabaru jande beedugol famu militaire e mali o holiti wide du soudu doktoro heru nyibete nyawtundu sanne fa foto hono leede godde gori do kabaru de nagu horeji leedi meden e holiti wide imadaraji kewdi hingondi hunchenede hore yalla rafinde nagu gondu de bude sembe on habbe leedi meden di
miccitiden wide fa hande hono gollidinte be kay france kanyi e pelle gonde e europe de fu kolitiwri yodum wagner dum won mercenaire gombe leedi risindi non ka fande lamu ko mali be wala fu ko jebi sifat do hen hono o do golle wori no armé wonte gollirde golleji muudo irum wondi e matere to jamarnde wordi fu no yego e andambe kabarnde na kolitir wiide kanko no dettede Ali Tunkara o holliti no lati fu be armé wonte goldini nyalawma hande kanyo gondube fabitade leedi mali ndi kanyem buri nafa ke e moko mo sifido hen
ngol yewtugol waɗan fa militaire e mali keɓa gollidiɓe babotoɓe ɗum en fa gasa e ley golleji ɗi ɗum waɗan du fa siniɓe keɓi jalade inde larmi mali alimte ley golleji ɗi sini a ƴeewi so haala gollidal kesal haalama himɓe fu haala risi kalata fay si laati yo ɗum gollidiɗo keso mali bangal militaire en sini a ƴeewi ɗe dewre kese cenñinteɗe ana mbawi nafude sanne soldat si en meɗen fa ɓurano worno arande nafa mawɗo watta dow muɗum sini a ƴeewi wattu joni o jaati militaire mali ana gonde heɓude sembe le région ngaji sahangal kañi wuddu leydi mali ndi ko laati ka fu ko woni le dewral ngal horejo lamu hakkundejo o Goita hollitay ɗum himɓe ka sini a ƴeewi ayiyan tan dewri cinñinaɗe ɗe gaɗan fa militaire ɓe jangguine fa gasa kollite du bangal militaire yaako
ɗiɗo kabaruji fu hollitindi wiide do iɗo gonde haalede hono wakkati nde ɓe gonde yambinde nokku noddirteɗo kansu jeta kiita nokku noddirteɗo kati wiyama kaɓorɗe ɓe gonde yambinde toon ɗum woni yitomo wuuri armé o le leydi meɗen di Ousmane Ñaly Buuli
nde yambere gaɗade beete alkamisare nde janjere fu waɗaka ley muɗum horejo lamu hakkunde jo colonel Assimi Goita yetteke nokku noddirteɗo place d'arma ji kansu jeta keyta kati wattu never ko waɗi arande yo joƴƴingol longel pindi nokku place d'arma kansu jeta keyta wattumo militaire en pufanno kereleje ɗum yo yettude militaire en samɓe ley basi minitaji seeɗa caggal muɗum hoorejo mawɗo larme mali yetti soldat en ɓe caggal ngol jowtugol holitiwide rewɓe militaire ɓe worɓe muɓɓen keddi ley basi dokkete milliard ngaji ɗiɗi sefa ɗum yo haala ministre kuminiɗo ndenago leydi meɗen ndi colonel Sadio Camara le yambingol yitumo wuuri militaire en nogay lewru janvier mangal pat en ɓe ƴaɓɓe ke eyaso jamare nde caggal muɗum hoorejo laamu hakkundejo joini tufere arandere nokkuɗo cuuɗi ko ɓuuri temmen nayi kani ñiɓenede militaire en mali
ɗum woni ko nayri bangalle leydi ndiɓamde kayi fa garda segu kañi e yoroso e sikasa fu jamare nde ɓe koɓe dontiri ñalawma hannden armé o ko ana heewi sanne ɗum woni ko nayri bangal ɓe ƴewto yalla hon ndenago hani wartirle tatteji leydi mali ndi fu e mangal muɗum keɗɗen ɓeɗo yimɓele ko cifi dow hen to faccitan Ousmane Niali Buuli.
Voilà, second
ko hani waylitade le larme mali sukaɓe kani belnenede tiinde pame fa naata e larme miɗe miila larme mali ana darani sanne ndenagu yimɓe wattu joni o fu ɓuuri le saha ngal toɓe kaɓato sanne joni min ɓi yoroso jooɗiɗo hannden le genni ndi ko domirimmi larme o yo daranade ndenagu ɓiɓɓe leydi ndi e jawdele muɓɓen min ko mbiyanmi miɗa welti ka wana noon fu saabi le commune an o rafi ndenagu ñande fu ɓuuri heɓude sembe ñande fu yimɓe ɓuuri hulde miɗa yiɗi gollidal waɗa hakkude maɓɓe ɓiɓɓe leydi ndi yalla ndenago ana heeɓe ley mum miɗa heeɓoɓe allah hullu en noga e lewru janvier hitande warware allah barkin mali allah barkin larme mali
vive larme mali.
Ɗiɗo kabaruji fo ɗo mba heɓdede dow bema ame ande to dow page Facebook kaña compte Twitter Sidio Tamani. Kañen wakkati nde batu ministre en ɓe woɗnode ɓe mbi ko yata soldats en nogoyom kañi en noma kasen so gaɗaji sinuro en noon kollitira wiide wattu joni ɓe adanama duɓe kokkete galangaji ɗi ley ko warta ko wiyama du hewɓe woɓɓe kasen nomama ambassadeur en caggal leydi ndi le cuuɗi ministre kuminiɗe kabaru jandi le leydi meɗen ndi du yimɓele nomaɓe matama ɗe ɗeɗo nokkule fa hande miccitiɗen wiide tan ko nayiri bangal tiɗuɗo kuɗɗe ɗe le lumoji ɗi ɗum ɓuytaki fe sa ƴeewi hono coggu nebam tiga e kañe fa jottuɗa coggu sikkaro kañe coggu gazi fa yettu e coggu jaba fu ɓe kollitiɗi ɗon jippaki le ɗeɗo nokkule fe yimɓele jehoɓe so ana comoyota an gondi e wullude sanne hono ko ɗiɗo cogguji gondi e ngabbude ko kamɓe sottoɓe wonɓe tonɓe ɓe kollitiɗi ɗo ɓemata anguro ngayi ɗi jaati kuɗɗe ɗe tiɗi ñalawma hannden o en kalan kabaru kan cameroun 2021 wattu jono mali yeehi koɓe noddirta demi final ko eɓe kani fiidude kiikiɗa ko wakkati 19h00 e guɓal noddirtengal almourabi tun ɗum woni leydi mauritanie ndi wattu jono ko mali dartat tan yallan laato premier ɗum woni le pool muɗo o fa keɓen famtade keɗɗen kanko noddirte adama mayga yo andan ɗo kabaru ballon ko mo sifi dow hen do faccitago Ousmane Niali Buuli.
Sini a ƴeewi piiɗe ɗiɗi arandeje ɓe gaɗi ɗe ɓe gaɗay ko yimɓe domoriɓe ñano hannde ɓe kaani hawde piiɗe maɓɓe ɗe yalla ɓeyde heɓude hoolaare yimɓe yo ɗum macce jogiɗo nafa sanne mali ana hani hawde ɗe piiɗe saabi sini a ƴeewi ley jate FIFA mali ana ardi sanne leydi Mauritanie ɗum waɗi so a ƴeewi dow ɗereji a wiyan mali hani kañude ka piiɗe ballon wona ko haalete ɗum watta kana joomu en memodira nden mbawɗo andete yo ɗum piiɗe minitaji capanɗe jeenayyi fay sa ƴeewi du macce ngaji maɓɓe ɗiɗi arandeji ɓe piiɗi a wiyan mali ɓuuri forde ndenno no mildete mali hawata
hono ko nayri bangal kabaruji ñaw coronavirus ɓe kolliti wiide alal baare nde ɗum woni sappo e jeenayi lewru janvier yimɓele ko yahata temeɗiɗo e sappo e jetto ñaw o yiya e muɗum yimɓele temeɗiɗo e capanɗe joyon kañum gon santanaɓe jeana yom do kañi en keddile henan hollitiɗe heɓɓe ñaw o leleydi meɗen ɗi yimɓele ujunaji nogay e jeana yom e temeɗiɗo e capanɗe jeeyom e jeɗɗom yimɓele santanaɓe ɓeydo yo ujunaji nogay e nayom e temeɗe jeana yom e nayom yimɓele heddiɓe le heɓe yo temeɗe jeɗɗo e goho en mbiyan tan Sidio Tamani ɗo hono ko nayiri bangal coronavirus ono wondi heɓirde sembe nomin mbayeltiminen do hono kabaru golle jamen ɗi gori ñalawma hannden o ɗum woni kabaruji ɗi fo komin kaali kiikiɗa ko le ɗinɗo kabaruji ɗumin garta wirfitade le beta ko so lanɗo jaaɓi
Sidio Tamani do Faba Mouya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
sikiraɓe jeehen ƴeyalowɗine les région ngaji meɗen ɗi en puɗɗira nokku noddirteɗo kuli koroɓe mbi ko yahata jalliñi temedere e capanɗe jeegom e jeenayyi kañi en joppi toon wattu jono ko nayri bangal haddugol ɓiɓɓerowɓe caggal ko fammina hon torraji jottotoɓe en se gardi ɗo bofula beɓe ɗo ɓe mbihi won kasara gaɗɗo toon ɓe mbi ko yahata yimɓele nayom kañi en keddile hen oɗo kasara waɗi le sappo e jidde fa yettere sappo e jeenayyi lewru janvier ndu ɗum woni jamma ɗum waɗir nokku mo noddirte barakane diayi ɗo woɗɗir nokku noddirteɗo jakko ko kilongaji nogayi ɗum non ɗo kollitiri ɓiɗe debbo goto mo duuɓi capanɗe jeɗɗi kañe sukaɓe tato kañe lelno toon le Bouguru honno ɓuuɓallowo worino wiyaɓe gondi e ƴulade le nduɗo Bouguru yiite nde Bouguru ndu hondi toon dow mabɓe soɓe keddi le hen eɗen duwo yetto ɓuranɓe ga ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi ɗiɗo bena amen ande to so gaɗi www toɓɓere studio tamen toɓɓere orgue no noddi do oɗo numéro wiyamo maire maire 37321 fande fade jeeye fi nokkonno ande ɗo noɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu honno andirɗon no alkamisare fuu yewtere meɗen nde dow sukaɓe yowoto ko sukaɓe golli ko sukaɓe gollana fa yetto torraji gattiɗi fiwde e sukaɓe wattu joni min kala hono kabaru sukaɓe kajaɓe latade ministére en le nokku hewɓe mabɓe kay kollitide no korsini golle o sanne fe sara woɓɓe kay kollitino sukaɓe ɓamirteno sa ƴeewi ɗum wona ko laaɓi sanne fa keɓen famtade gaare keɗe komine hooran pewnan min wonde on wattu joni min jooti kala yimɓele ɓe ɗo ɓe gonni le mali fo e magal muɗum jowtal ɗi min kertiniki ɗi yimɓele wonɓe fa le nokku noddirte tinti ba ye ji wattu goɗɗo
yewtere sukaɓe mali fu
eɓe keewi sukaɓe rewɓe e worɓe kajaɓe latade ministére ñalawma nden o homo fuuto holliti ko woni to hen hakkille muɗum ko nayiri banggal no leydi ndi worri
moi j'ai envie d'être militaire
min mbiɗa haaja latade ministére yimɓe gallam fuu yo ministére en noon min miɗa yiɗi wattude kadleteni ministére ŋaaɓe iɗum leeɓa kam sanne min somi laatiki ministére mi faaboto yimɓele ɓe mi haɓan e wayɓe leydi mali ndi fuu min ko jiɗirmi latade ministére fa mi faabo leydi am ndi mi haɓa e wayɓe
gonɓeeni
heɓude fa laato ministére wona ko yaafi noon woɓɓe kollitiri wiide ɓe mbiyaɓe kaaja saara maɓɓe paaboɓe miɗa haaja haɓude e wayɓe leydi mali ndi ɗum waɗi so miɗa haaja latade ministére mi haalni saaraɓam ɓe jaɓayta fen min wakkati fu nde kala mi inna jaabata kokam jaati nde gaɗumin landolngol fewde abbandu wala ko haalta dow hen saaraɓe wakkande jaabinde kolli tiwiɗe ñalawma hande o latade ministére jaati wona ko yaafi keyta o holli tiwiɗe saɗa wara fa laɗɗa ministére yurku yurkuji ɗi fuu ana ley hen latade ɗum sina tawi aɗa jogui anniya muɗum ka ñalawma hande ɗen andi saɗa haaja nadde e maggal paɗen ɓe no ɗum worri so ni a wala yimɓele tedduɓe gonɓe yeesoma tan a wawa natude ley hen sukaɓe amen anni jooɗi ley galleji ɗi worɓe kañe rewɓe ɓe fuu eɓe jogui diplôme ngaji mabɓe eɓe landini fa ɓe naata ley hen dow ka bawɗe woni komin gal wakkande min garno fami lando laamu koɓɓe nde wala fuu koɓe jaaɓi jabade dow hen ɗo katten kikiɗa hande dow kabaruji meɗen jowi dow sukaɓe ɗi yen ji jeɗɗira warore wassalam
yewtere sukaɓe mali fuu wonno